1936, Bogi Junior,
MTD in your home, tatu tatu.
Tunazoza, Bogi Junior tunazoza. Tunazoza. Ex-Taliban, kani shash missy ban, na move Mexican, biashara ya magan. Ex-Taliban, kani shash missy ban, na move Mexican, biashara ya magan. Ayo pull up, I got a motherfucking stupid nine. Shorty on my inbox, me I got a line. Yo, I told you, this bitch is so blind. Rap, 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 pio na mwete manangai. Mafas mikono juu, usidhani ni maswali. Mimi bado hustle na mobila serikali. Swaga zangu kali na dunga ni misumari. Sisi gang bure, tusikutane Somali. Wiliba hawote wakukisa mapenzi. Buda hapa sisemi ati fans ni washenzi. Kitaka zogo umezali na mapenzi. Rhyme zangu safi ni shukrani, marapa na wakuk. Na wapigana mastove ama kuka. Huku nyuma nimeshikilia chupa. Hapa mtaa tumekuja kubururam. Na mapepo zote tunakanga reso, reso. Shada na mambicho, staki kuzalisha. Tani kukibiza, bodo na mapiza. Ati kuna giza, zero na matisha. Pigwa na kishisha.
Eyo, klinchi eti mbogisha wakunywa. Face one, face two, tushlando tunavuma. Gambling kwenye shuka jokifua. School kid, busy riang, achia mabuda. Huku catch tunavuka na manguna. Lipala all night, best place tunadunda. Chesa for what, hapa makali makali. Stress strong but kwenye chest kanachuna. Easy beat kani heta basi die. Mboka sini mboka hadi ndom kwa mayai. Tuma this after this unadai. Gasha all wet kudinyana kiwalai. Bogi Junior tulifika waka left. Mzee wa mta ako fiti ame black. Vitu warm, vitu smooth kwenye chest. Kulola fiti jo, asha chomua kinet. Al-Shabaab, black face, no face. Ati zile ti, zinatendwa na mangos. 1 month, magizani karatina. Nasaka kilinje, kwa gakagu wa mjiza. Wrong tank, kick a road, ulipiga. Within eye blink, uko mwiba ati river. Siren, siren, side mirror. Sanse alimok, jilandena atafinyo.
Yo, ex-Taliban, kani shash missy ban. Na move Mexican, biashara ya magan. Ex-Taliban, kani shash missy ban. Na move Mexican, biashara ya magan. Ati ex-Taliban, kani shash missy ban. Na move Mexican, biashara ya magan. Ex-Taliban, kani shash missy ban. Na move Mexican, biashara ya magan. Yo, Bogi Junior,
MTD in your home. Tunazoza.
Tunazoza.